Kampuni ya insua ya NIC General Insurance eweredwa certificate ekakasa omutindo gwayo ku mutendera gw'ensi yonna. Akulira kampuni eno NIC Elias Edu ategeezezza nti certificate eno ebaweereddwa eyongera okukakasa empeereza yaabwe naddala bwe kituuka ku kutuukiriza ebisaanyizo era ng'alina essuubi nti baakweyambisa amateeka agajjira ku certificate eno okutuukiriza ebintu bingi ku ludda olwa tekinologiya ate n'okuweereza bakasitoma baabwe.